And it reads like this, and Elijah the Tishbite, who was an inhabitant of
Mion e balega jana me Elia wa Tisa mungwe wa ba akhiba Gilead o ne araya Ahabe are ka botshelo jwa morena modimo wa Israel yo ke modirela ga go kitla go nna monyo le e simpula ka dinyagatseno tse tharo fa e se ka lefukolame.
And the word of the Lord came unto him saying, get thee hence and turn thee eastward and hide thyself.
Me lefoko la morena le ne la tla kwa go yena le re, tloga mono o ye kwa botlhabatsatsi, o fete o iphitlhe fano ka neng ya Serite, Kerite ke raya kgomo e e ntlheng ya Joretane. Mme go tla diragala gore wena o tla nwa mo nokaneng, mme ke laetse magakabe gore a go otle. Ka foo o ne a ya mme a dira go ya ka lefoko la morena. Gonne o ne a ya a nna kwa nokaneng ya Kerite e e ntlheng ya Joretane. Mme magakabe a ne a mo isetsa senkgwe le nama mo mosong le senkgwe le nama mo maitsiboeng mme a nwa mo nokaneng.
And it came to pass after a while that the brook dried up because there had been no rain in the land. And the word of the Lord came
unto me. Mme ya re sebaka se sena go feta nokana ya kgala. Ka go ne go sena pula mo lefatsheng, mme lefoko la morena le ne la tla kwa go yena le re, bothologa mme o ye kwa Sarefate, o e leng wa Sitoni, o nne gona, bona, ke laetse mosadi wa motlholagadi wa teng gore a go tlamele.
So he rose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there.
A botologa a ya kwa Sarefate. Ya re a goroga kwa kgorong ya motse, bona, mosadi wa motlhologadi o ne a le teng koo, a rwalela dikgonnyana, mme a mmitse, a bo a re, ntlisetse ke ya go rapela metsinyana ka sego gore ke nwe.
And as she was going to fetch it, he called to her and said, bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand.
Mme ya re a ya go a tsaya, a mmitsa a re, ntlele ke ya go rapela thatana ya senkgwe ka fa seatleng sa gago. Mme mosadi a re, ka botshelo jwa morena modimo wa gago, ga ke na senkgwe, fa e se bopinyana fela mo nkgwaneng jo bo ka tlalang seatla le loakanyana mo modutwaneng, mme ke fano ke rwalela dikgonnyana tse pedi gore ke ye kwa gae ke di ipaakanyeletse nna le morwake gore re ke je re tle re swe.
And Elijah said unto her, fear not, go and do as thou hast said.
Mme Elia a moraya a re, seboifi, iya o fete o dire jaaka o buile, fela pele o ntirele senkgwanyana ka jona o se ntlisetse mme morago o ka itirela le morago.
For thus saith the Lord God of Israel,
gonne morena modimo wa Israele o bua jana ore, bopi jo mo bonkgwaneng ga bo ne bo fela le lookwana lo lo mo bodutwaneng ga lo ne lo tlhokafala go fitlhela letsatsi le morena o tla nesang pula mo lefatsheng ka lone.
And she went in and did according to the saying of Elisha. And she and he and her
mme aya a dira ka fa lefokong la ga Elia mme ene le ena le ba lelapa la gagwe ba nna ba e ja matsatsi a mantsi. Mme bopi jo bo mo nkgwaneng jwa seka jwa fela le lookwana lo lo mo bodutwaneng lwa seka la tlhokafala ka fa lefokong la morena le o le buileng ka Elia.
For this morning's talk, just before going overseas, I have chosen a text.
Therong ya moso o, fela pele ke eta go tlola mawate, ke kgetile temana ya se tlhomamisa ka ga Modimo.
And now, Lord, bless thy word as it goes forth. And may the Holy Spirit
mi janong morena se go fatsa lefoko la gago jaaka letswa mi amowa o o bitshepo o gape ditlhaloganyo le dikakanyo tsa rona mi o di baakanyetse ketelo ya gagwe jaaka re molopile gotla.
For we do not come to the house of the Lord to be seen or to see, but to learn of thee.
ka gonne ga re tle fa ntlong ya morena go tla go bonwa kgotsa go bona fela go ithuta fa go wena le go itse ka ga tlholego ya gago le tsela ya gago le mabaka a gago gore re kgone go ka lebana le mathata a botshelo ka nna matshego ya mmannete re tlhomamisitse ka ga Modimo e dumelele morena ka leina la Jesu re a e kopa amen.
It must have been a dreadful morning. It was so hot and dusty.
Go tshwanetse ya bo ene e le moso o boitshegang. Go ne go le mogote ebile go le lerole. Mme batho ba ne ba le fa mmileng ba bolawa ke tlala. Mme lefatshe le ne le le mogote tota le ipakanyeditse go sha. Tsotlhe e ne e le setshwantsho sa maleo a bone le maitseo a bone a a bodileng.
You see, Ahab was reigning in Israel at the time or
lo abona ahabe o ne a buisa fa Israel ka nako eo kgotsa godimo ga Israel mme ena e ne e le o pelotshula go gaisa dikgosi tsotlhe tsa Israel ga go ise go nne le kgosi e pelotshula jaaka ahabe gonne ene a nkile a rutiwa a bile a ne a itse botoka ga a nka a palelwa go tswelela go hutsafatsa Modimo fa dilong tsotlhe tse a neng a di dira.
Although he had a great military system,
lefa ane ana le togamano e kgolo ya sesole le batho ba ne ba tlhogonolofatsega ka fa tlase ga puso ya gagwe fela le mororo ga o kitla o hutsafatsa Modimo mme wa solofela go falola lobako lo loleele.
And then in his wedding, instead of marrying among his own people,
Mekefa fa lenyalong la gagwe bogolo le gore a nyale fa bathong ba gagabo a ya kwa ntle go nyala moleufi modiredi medimo tirelo ya medingwana ya diseto o ne a nyala Jezebele mme e ne e se modumedi mme ga go modumedi ope yo o tshwanetseng go nyala motlhokatumelo le e seng ka fa tlase ga mabaka a jang kgotsa a jang tshwanetse go nyala badumedi ka matsatsi otlhe.
No doubt
fela ahabe o ne a dira selo se se busula se mme kwa ntle ga pelaelo fela Jezebele e ne e le mosadi yo o montle mme yena a raelwa ke ka foo a lebegang ka gone boemong jwa gore ke motho yo o jang ke gore batho ba bantsi ba dira phoso yona eo go fitlhela gompieno.
And she had brought idolatry in the nation among the people.
Mme o ne a tisa tirelo ya medingwana ya diseto ka fa setšhabeng fa batho mme batho baperesita baruti ba bona ba ne ba raelwa ke topo e e tlwaelegileng thata e.
And it's the very picture of our country today. We have fallen under the popular demand.
Mme ke sone tota setshwantsho sa naga ya rona gompieno re raetswe ke topo e e tlwaelegileng thata ga go pelaele gore baperesita ba ile ba akanya gore go tla bo go siame ge fela puso ya bona e letleletse fela ga ke kgathale gore puso e letlelela eng e tshwanetse e nne se Modimo o se letlelelang. Mme batho ba ne ba akanya gore go tla siama fa ba na le tebelo pele fa dilong dingwe tsa bone tsa selefatshe mme mongwe a ka nkopa gore ke gogele morago se ke fetsang go se bolela gore e ne e le tota setshwantsho se se ka rategang sa bogompieno.
We may not think that we are idol worshippers, but we are.
Re ka nna ra se akanye gore re badiredi ba medingwana ya diseto fela re bone mme puso e dumelela seo batho gompieno ke badiredi ba medingwana ya diseto gonne ba direla medimo ya diseto bangwe ba bone ba obamela ditshimega tsa difilimi jaaka medimo ya diseto bangwe ba obamela madi jaaka medimo ya diseto mme bangwe ba omamela ditshimega tsa television jaaka medimo ya diseto fela tsotlhe tse o di bayang fa pele ga Modimo ke modingwana wa diseto e ka nna selo sepe kgotsa sepe le go Satane moganetsi wa rona o mogolo ke yo o bothajana jang go fitlhela a bile a baya mothamongwe kereke fa pele ga Modimo. O ka nna le kereke e kgolo e ka nna ka go e kgolo kgotsa e ka nna setlhopha se segolo mme gape e ka nna phuthego e kgolo fela se letlelele sepe se tle ka fa pele ga Modimo ka fa pelong ya gago sengwe le sengwe se se ka fa pele ga Modimo ke Modingwana wa disele.
And these people knew that they wasn't spiritual like they used.
Me batu ba ne ba itse gore ba ne ba se ka fa se moweng ja ka bakile banna jalo ka fa tlase ga dipuso tsa dikgosi di. Me ba ne ba akanya ka gonne fela ene e le setšhaba se se dumela gore tsotlhe di tla bo di siame me ke ka tsela eo re tlileng mo lefelong leo le rone. Dikgwedi di se kae tsa go feta ke ne ke bua le tsala e e siameng tota ya me mme yena a re mokaolengwe Branham ke dumela gore o katelela United States e fa fatshe thata-thata o rile o tlhola o rorakganyetsanong le boleo le ka foo Modimo a tlileng go otlhaya setšhaba se ka teng ka re o tshwanetse go dira jalo gore e nne yo o siameng.
He said, but Brother Branham, you forget that this nation was founded upon the scriptures.
Are fela mokalunga Branham o a lebala gore setšhaba se thailwe godimo ga dikwalo mme borre mogolwane ba gorogile fa mme Modimo o ne a re naya boswa jo mme re setšhaba se se dumelang.
I said, that is true. Oh, love it, and no one knows.
Kare, seo ke bo ammaruri. Sotlhe seo. Me ga go yo itseng ka foo ke tlotang setšhaba se ka gone. Fela bona mokaolong wa me. Israele le yone e ne e tlhophilwe ke Modimo. Me o e romeletse baporofeta le banna ba bagolo. Fela Modimo ga a kitla a itshokela boleo.
He made Israel reap.
O ne a dira gore Israel e robe tlhaka nngwe le nngwe e e jetseng mme fa o dirile gore Israel e robe se e se jetseng o tla go dira gore le rona re robe seo re se jalang ga se yo o gobelelang motho. Mme re gorogile lefelo foo re akanyang gore ka gonne re ikanya tseo borremogolwane ba di dirileng kgotsa tse godimo ga batlhomi ba batona ba dikereke tsa se tse setlhabelo se segolo sa bone e neng e le sone go Modimo e leng se se siameng mme se tlotlegile thata fela ga re nka re fitlhela polokesego go tswa go seo ba se dirileng polokesego ke tirisano mmogo fa gare ga motho mongwe le mongwe a le nosi le Modimo e seng le setšhaba sa rona le kereke ya rona fela ka borona fa pele ga Modimo re a araba.
It's come to the place in our country until in the midst of the most spiritual people that we have.
E fitlhile lefelo mo nageng ya rona go fitlhela fa gare ga batho ba mo semoweng tota bao re nang le bone o ya go banna le basadi ba ba mo semoweng mme o fitlhela ka fa dipelong tsa bone gore go sengwe se se tlhokegang.
We have been in the last few weeks. I've been going over some of these things and finding that in the man.
Re ne re mo dibekeng di se kae tsa go feta ke ne ke tshotlha dingwe tsa dilo tse mme ke fitlhela gore ka fa banneng ba ke neng ke akanya gore ke bone mmoko fela ke fitlhela gore ba baya kgatelelo fa dilong tsa nakwana ba tsamaya gotlhe ba re Modimo o nnaya jana le jana tse ditona Modimo o nnaya o aforetsa. Dilo tse dikgolo tsa selefatshe ga se gore di tlhola di le ka fa thatong ya Modimo. Modimo o dira gore pula e nne le basiami le basimolodi. Fela seo lefatshe le se tlhokang gompieno ga se go foretsa ga tumelo, go leka go iphuretsa ka fa gare ga sengwe mme o se bitsa sa semowa. Ka dinako dingwe, tumelo e tla dira metlholo e megolo mme e ntse e sa tswe ka fa pelong ya semowa. A morena wa rona ga a re ba bantsi ba tlatla fa go nna ka letsatsi leo mme ba nthe ba re a ga ke a ka ka dira sela le sela ka leina la gago mme nna ke tla go ba bolelela se tlogang fa go nna lona ba dira tshiamololo. Tshiamololo ke eng? Ke sengwe se o itseng go ka se dira ka tshiamo fela o sa se dire. Ga ke ise ke go itse o tla riana mme re tshela mo letsatsing leo.
What we need today is not
Seo re se tlhokang gompieno ga se dilo tse dintsi tsa selefatshe. Re na le tseo. Ga re tlhoke dikereke tse dikgolo, ga re tlhoke diphuthego tse dikgolo, ga re tlhoke tse ntsi fa se roma moweng le fa thelebišeneng, ga re tlhoke tse ntsi thata tsa dilo tse. Fela seo re se tlhokang gompieno go nna ba semowa ke motho yo o ka ikobang fa pelo ga Modimo fa ba sena pele. Fela ba tla rapela go fitlhela mowa o ka fa gare ga bona o kgotsofatswa ke molemo wa Modimo, mme tsosoloso e dirafala ka fa gare ga dipelo tsa bone e e fetolang boitsholo le mowa o ba tshelang fa go one. O ka bo o sena pare ya ditlhako fa dinaong tsa gago. O ka bo o apara makgasa fela sengwe ka fa pelong ya gago se opela melodi ya Modimo. Nkampa ka ba le seo bogolo go madi otlhe a mo lefatsheng. Ka foo ga o kake wa re dilo tsa selefatshe di tlhola e le tshupetso ya tshegofatso ya Modimo. Dafita o ne a bua seo go Morena gore o ne a bona moikepi a tswelela yena jaaka setlhare se segolo sa kgophane. Fela Modimo o ne a mmotsa a o ile wa mo tlhokomela kwa bofelong. Go sa kgathalesege gore re apara diaparo tse ntle jang, re na le tse dintsi jang tse di jewang, seo ga se se seyang mo boleng teng jwa Modimo. Mmele o re tshelang ka mo go one o a swa. Go sa kgathalesege gore o tlhokomelwa jang, fela ke mowa wa motho o leng ka fa mothong, ke seemo sa mowa se se tsenang mo boleng teng jwa Modimo o tshelang. Fela ga re tsaye dilo tsi, re akanya gore fela ka gonne re le setšhaba, a gabe le Iseraele yotlhe ba ne ba le jalo ka letsatsi lele, ba ne ba sa tsaye dilo tsia gore dilo tsotlhe di siame. Baperesiti le baruti ba bone ba ne ba leka go ba bolela tsotlhe di siame, dilo tsotlhe di siame fela. Fela ba ne ba na le a le mongwe. O ne a goa a ganetsana le selo se se phoso, ka gonne yo yena o ne a itse gore Modimo o boitshepo ga a kitla a kgotsofatswa ke mowa wa segompieno wa tumelo e e seng e e boitshepo. Ke ka foo Modimo wa legodimo o leng jalo le gompieno, ka fa gare ga matsapa otlhe a rona le dilo tse dikgolo tse re lekang go di dira, Modimo ga a kitla a itumela kwa ntle ga botshelo jotlhe jo bo tshepegang fa pele ga gagwe. Re ka aga dikolo le mafelo a Medimo e sele le metlagana, re ka nna le dithulaganyo, re ka dira dilo tse dikgolo le gale Modimo ga a kita a kgotsofala go fitlhela mowa wa motho o nna o itshepisitsweng fa aletareng ya Modimo o lomoletswe ditirelo tsa Modimo, mme ga o nke o tlhola o se fitlhela seo. O fitlhela gore dikopano tsa rona tsa thapelo di bokoa thata, e le fela motsotswana wa thapelo re bo re tlolela ka fa bolaong. Re fitlhela gore seo se diragala e ka nna gangwe kgotsa gabedi mo letsatsing. Motlhang oo rona botlhe re molato. Setšhaba sa rona fa boitsholong se a bola. Re na le bo Billy Graham le bo Oral Roberts gotlhe-gotlhe. Fela go fitlhela go goroga go nyorwa ka fa pelong ya America, go ibusetsa go Modimo o tshelang gape, go maitemogelo a a tshelang, go tumelo e e sa seng fa go Modimo o tshelang, re itaela maboko a rona fela jaaka e ka bolelwa ka ntle. Re ka tsamaya re kukile kgara ya rona, le kholoro tsa rona di emeletse ka kwa morago, mme re tsamaya go theoga mmele re eletsa go bidiwa ngaka kgotsa motlhomphegi. Re ka ruta dikereke tse dikgolokgolo tse leng teng ka fa nageng, mme re ka nna jaaka barapedi ka foo re ka kgonang ka gone, gore ebile go se ka ga ba le motho yo o ka kgonang go baya molato mo matshelong a rona. Fela go fitlhela mowa wa botho o leng ka fa teng ga rona o tuka go batla Modimo, go fitlhela sengwe ka mo gare foo go mo tlhologela go jaaka tholo e lelela metsi a molatswana, mowa wa me o nyorela wena ao Modimo, go fitlhela re fitlha go maitemogelo a mokgwa o jalo. Ka jalo bokomunisi le jalo-jalo di tla keka jaaka di dira, mme go ipataganya gotlhe go re ka go dirang ga go kake ga di emisa. Go boleletswe pele go tla, fela Modimo o bitsa kereke ya gagwe. Ka foo, mosadi yo monnye yo a tshwanetseng a bo a ne a le jaaka tlholego ya ga Elia, ka gonne go tlwaelegile gore dikgato tsa gago di kaela seo o leng sone. Mme gape o ne a tlhophiwa go phumusetsa moporofeta wa Modimo. Gakologela e ne e le moditšhaba, e seng moJuda.
And the land was burning up. And no doubt that this little woman being out.
Mindaga ine isha tota me ga go plaela gore mosadi yo monye yo e leng wa tlhago eo e le wa mohuta wa modimedi ka gonne re a bona gore modimo o ne a ka se metsi fa e le gore o ne a sa tshwanelo ke go phumusetsa moprofeta wa modimo gonne o ne a ka se ka a romela moprofeta wa gagwe kwa ntlong e e sa tshwanelwang.
It was not his choosing, it was
God's. Ine ise go tlhopa ga gagwe, ine ile go tlhopa ga Modimo. Ine ise ena a mmitsa, ine ile Modimo a mmitsa. One a beile kwa molatswaneng. Magakabe ane a mofepa. Fela ine ile taelo ya Modimo gore sengwe se diragale, mme ruri Modimo o ile kwa go modumedi wa tlhago e e jaaka ya ga Elia. Ine ile mosadi wa motlholagadi. Mme rotlhe re a itse gore yena mosadi wa motlologadi o ne a tla go iphitlhela fa go eng e le fa monna wa gagwe a sule mme a na le mosimane yo monnye yo a mo godisang. Mme kwa nageng tsa koo ba ne ba itshetsa fa pholong tsa bone. Ba ne ba sena diporojeke jaaka re na le tsone gompieno le ditlhomela tsa go itshireletsa. Ba ne ba itshetsa fa pholong tsa bone.
And because the iniquity of the
me ka gonne boikepo jwa batho le go bola ga boitsholo jwa bone di ne di tlisitse leuba fanageng ke fa botlhe ba ne ba bolawa ke tlala me baswa. Mme jalo re fitlhela gore kwa ntle ga pelaelo o ne a rapela bosigo morago ga bosigo bosigo jotlhe fa a simolola go bona gore bopi kwa fa nkgwaneng bo ya kwa tlase tlase tlase. Mme e tshwanetse ya bo e fitlhile lefelong foo go neng go sena le bopi jo bo katalang komiki fela ka fa nkgwaneng gotlhe mo a neng a na le gone e ne e le mo gonnye mo go ka tlatsang seatla fela. Loso le ne le tla gone fa kgorong fa mojakong wa gagwe ka gonne go ne go se tsela ya go fitlhela mo gongwe. Setšhaba sotlhe se ne se bolawa ke tlala.
Just a good spoonful left.
Me lokwane lo ne lo ka tlatsa leswana fela ka fa modutwananyaneng o. Lokwanyana fela le bopenyana fela ke tsone tse neng di ntse fa gare ga gago le loso. O tshwanetse a bo a nnile pelo phepa tota ka dithapelo tsa gagwe.
You let that strike your home.
O letlelele seo se kgomele lapa la gago go tla nna bopelo phepanyana mogolo go feta fa re leng gone mo mosong o. Fa re itse gore loso le eme fa mojakong. Mme ke a dumela motha mongwe re tla akanya kana se gore o ne a rapela bosigo jotlhe go nne letsatsi le le lengwe gape lo baakantse seo. O ne a bona dipounama tse di tshadibetseng tsa mosimane wa gagwe yo monnye wa bogolo jwa dinyaga di ka nnang tse tharo kgotsa tse nne. Mme o ne a bona marapo a gagwe ka sebele a nna bokoa jaaka nama e e tlogang fa go one. Mme go tshwanetse ya bo e ne e le selo se se tshosang tota fa mme yo a ne a bona dilo tse di tsamayang. Mme le fa go ntse jalo ka diatla tsa gagwe di le fa pelo ga Modimo a rapela motshegare le bosigo jaanong re setse ka bopi jo bo tletseng seatla le lokwane lo le tletseng leswana. Lo wa itse ke selo se se gakamatsang a Modimo a letlelele se se kolobetse ka fa gare ga mongwe le mongwe wa lona le fa lo ka se tlhole le nkutlwa ke rera ga a se e be molaetsa go wa gakamatsa go gakamatsa thata gore ka motlha mongwe gore Modimo o dira dilo ka tsela eo. Lo wa itse fa re ipoletse maleo a rona mme re dirafaditse ditaelo tsotlhe tse Modimo a di re laelang re dumetse fa go Modimo go na le ditiragalo tse di tshwanetsweng go diragatswa mme ke ka fa thatong ya gagwe. Mme re ipobotse maleo a rona mme re dirile gore diphoso tsa rona tsotlhe di siamisiwe re dirile tsotlhe ka fa re itseng go di dira taelo nngwe le nngwe e Modimo o neng wa e dira kgotsa a e kopa re diragaditse taelo eo mme le fa go le jalo a ntse a didimetse fela a sa arabe. Ke tlhomamisitswe gore ke bua le batho mo mosong o ba ba gorogile mo lefolong leo ke nnile fo gantsi ntse nna fa ke ne ke boetse morago go le ba botshelo jwa me mme ka fetola lejwe lengwe le lengwe mme ka fitlhela gore ke dirile sengwe se seposo ke tla ya go ipolela sone mme ke re morena modimo ke tla e siamisa mme ke ye go dira jalo
then come back again and say now lord thou art god you answer me surely I met every request that you
mme ke bue gape ke re jaanong morena wena o modimo o tlile go nkaraba a maruri ke diragaditse taelo nngwe le nngwe e o e ntaetseng go e dira mme taelo nngwe le nngwe ke e diragaditse mme le fa go le jalo a se tshikinyege go lebega a eme fa tidimalong ke foo o tshwanetseng go tlhomamisa gore ke modimo
don't be discouraged the only thing is that in your heart
se nyeme mmoko selo se le sengwe fela ke gore ka fa pelong ya gago o tlhomamise ka ga modimo temana ya me tlhomamisa santlha pele o dira sengwe kgotsa sengwe o tlhomamise ka fa pelong ya gago gore ke modimo mme fa o diragaditse taolo nngwe le nngwe e o e buileng foo o tlhomame gore ke modimo ke foo tumelo e yang tirong gona foo tumelo e ema e tiile gonne e a itse gore o gone mme o diragaditse taolo nngwe le nngwe o dumela gore o gone mme tumelo e tshwara e tiile ao a go se go fatse leina la gagwe tumelo ga e kake ya tshikinyega gonne e tlhomame gore modimo o gona ebile ke moduediwa ba ba matlang ka tlhoafala a ke se se tsenele gone kwa boteng jwa lona mme se tlotloge fa go lona tabernakele ya Branham fa o diragaditse ditaelo tsa modimo mme ka fa pelong ya gago o dumela gore o gone modimo o le ka tumelo ya gago fela gonne o rata go dira jalo o ipobotse boleo jwa gago mme o diragaditse taelo nngwe le nngwe e modimo o e laelang mme le fa go ntse jalo o ntse o didimetse gakologela tumelo e re o gone foo tumelo e tshwaranela fa go yone e sa itse gore tsotlhe tse ke ka ntlha ya eng fela e a itse gore o gone mme e tlhomamisitse gore o gone ka foo gakologela fa yena a le gone mafoko a gagwe a tshwanetse a nne boammaaruri mme fa a go laetse gore o diragatse ditiragalo tseno mme o dirile o patelesega go tlhokomela lefoko la gagwe se itlhoboge mme wa re nna he ganke ka fola ke ao wena o tlhomolang pelo tumelo e e bokoa se dumele seo fa sengwe le sengwe se ipobotse mme tsotlhe di dule mme o diragaditse taelo ya modimo tumelo e tshwarelela gona foo ga go se se ka itsikinyang o gone mme wena o tlhomamisitse mme bao ba ba lebeletseng morena ba tla ntshwafatsa thata ya bona ba tla thatoga ka diphuka jaaka ntsu ba tla taboga ba sa lape fa ba tsamaya ba ka se fele thata ema fa o diragaditse taelo ya gagwe seo se tlisa tumelo ya gago go tebagano fa o diragaditse ditaelo tsa modimo di dirilwe kgotsa di diragaditswe mme o di etse tlhoko ka botlalo ebile o dirile dilo tsotlhe tse modimo a go laetseng gore o di dire mme jalo tumelo ya gago e botha gone foo gore o gone tlhomamisa ka ga modimo
You know he loves to test us.
Luaidi, o rata gore leka, o rata go bona tsibogo ya tumelo ya gago. A lone lo itse seo, modimo o rata go bona gore o tlo go tsiboga jang.
When you say oh Lord,
fa uri a morena, ke dumela wena, wena o mogololi wa me, ke dumela gore o mo alafi. Ke dumela gore o yena yo o neelang ka mowa o boitshepo. Le dilo tse ke di kopang o modimo yo o neelang ka tsone mme fa o ipobola maleo a gagwe otlhe mme o tsholofetsa modimo gore o tla go dira eng fa a ka go letla o fole mme ka gonne ga e dira gale o tabogela golo gongwe jaaka legatapa modimo ga a kitla a dirisa seo ga gona tsela epe e a ka go dirisang ka yone ga go tsela epe e a ka go arabang ka yone ka gonne o araba fela ka tumelo Foo ka tshoganyetso o tsamaye me ga ake a araba me tumelo ya mannete e mafoo e tlhomamisitse gore modimo o gona tlhomamisa gore o gona me fa modimo o laela gore selo se se dirwe go ipomola maleo a gago le jalo jalo me o se dirile tumelo ya re o gone go tlhomame gore go tlile go diragala.
Your request has to be granted.
Kopo ya gago e tlile go abiwa. Ao, ke solofela ga lo sa latlhegelwe ke seo. Fa lo tlhomamisitse ka ga modimo, modimo o tlhomamisitse ka ga lefoko la gagwe. O emetse fela go go leka. O go dirile gantsi-ntsi. A re gopoleng tiragalo e lengwe kgotsa di le pedi. A re gopoleng ka ga bana ba ba Hebere. Ba ne ba sa tshwanela go obamela modingwana wa diseto. Modimo ana le tshepo mo go bona. Me fa ba utlwa gore ba ne ba tshwanetse go ya kwa leubelo la molelo, ba ne ba re, modimo wa rona o kgona gore gorola fa leubelong le. Mme le fa a sa dire jalo, ga nka kera obamela epe ya medingwana ya gago ya diseto. Lo a bona, ba ne ba ikantse ebile ba tlhomamisitse ka ga modimo. Ba ne ba itse gore ke Jehova. Ba ne ba itse gore o araba thapelo. Mme fa a ne a tla go dira jalo fa tiragalong ya bona kgotsa nnyaya e ne e tla go nna go ba tsalela molemo. Ka foo ba dirile polelo ya bone fela ba ipobola maleo a bone mme ba tsena mo lesong. Fa ba ne ba ya kwa leubelong la molelo ba itse gore ba tlhomamisitse gore fa modimo a ba letlelela go ja o tla go ba tsosolosa gape mo tsogong ya baswi. Ba ne ba tlhomame ka ga modimo ka gonne ba ne ba itse gore modimo o tla go dira dilo tsotlhe go ba tsalela molemo. Mme fa re tlhomame ka ga modimo, re a itse gore modimo o dira tsotlhe go re tsalela molemo. Jalo ba dirile polelo e le nngwe, ba ne ba tlhomame mme ba tsena gone ka mo leubelong la molemo. Mme modimo a ba tlogela ba tsena foo, a eme a ba lebile, o ne a batla go bona tsibogo ya bona. Fa kgosi e re a lenela Obama fa lenaka le letsa, ba re nnya ga ra ka ra Obama, ke eo tumelo ya gago e ngaparetse. Sentle jaanong fa lo sa obamela a lo itse taelo ya me, ee re itse taelo ya gago. Taelo ya me ke gore lobelo le tla gotadiwa ga supa go feta ka moo go tlwaelegileng, mme ke tla lo latlhela ka foo, a jaanong lo batla go obama. Nnyaa, ga nka ke re obamela. Ke eo tumelo ya bona. Modimo o re go siame ke tla bona gore ba tla dira eng ka seo. Ke tla bona gore tumelo ya bona e na le tsibogo efe. Jalo o ne a re bofang diatla tsa bone le bofe le dinao tsa bone. Mme le tloge go ba isa bobesetsong jwa molelo. Mme ba ya kwa bobesetsong jo jwa molelo molelo o le fa difatlhegong tsa bone. Modimo a santse a eme a go lebeletse. Mme ba ne ba tlhomamisitse gore ene e ne e le Modimo. Ba ne ba dirile boipobolo jwa bone, ba ne ba siamisitse tsotlhe tse ba neng ba itse ka ga tsone, ba ne ba tlhomamisitse gore ene e ne e le Modimo. Ke fa ba ya gone ko bobesetsong jo jwa molelo bo, gone kwa motsotsong wa bofelo ke ole o goroga a pagame kgotsa kwa magodimong mo godimo ga koloi ya mowa, a butswelela mogote kgakala le bona, a ntsa a ba gomotsa a bua le bone. Modimo o letlelela tumelo ya gago e goroge fa lefelong lo e tla tsibogang. Ke o Jobe wa kgolagano e kgolo fa Satane mo pateletsi wa rona a mo pateletsa go nna moleufi wa kwa sephiring. Fela Jobe o ne a itse gore ga a ise a leufi. O ne a itse gore o ipobotse tsotlhe tseo a di dirileng mme o beile setlhabelo sa phiso kwa ntle ko. Seo e ne e le taelo ya Modimo. Ke tsotlhe tse Modimo a neng a di laela ke setlhabelo seo sa phiso le boipolelo. Mme Jobe o dirile dilo tseo. Mme Satane o ne a re, ke tla tsaya dikamela tsa gagwe, gonne ke mohumi ke tla tsaya dinku tsa gagwe, mme kwa bofelong o tsere bana ba gagwe, se se gaufi thata le pelo ya gagwe. Go sa le jalo, Jobe o ne a ema tsi. Gonne o ititse gore Modimo sentle, o ne a tlhomamisitse gore ke Modimo, gonne o ne a buile le yene, mme o ne a diragaditse ditaelo tsa gagwe. o ne a thothomisitse mme a fitlhetse gore ke dirile tsotlhe ditlhabelo tsa phiso ke rile ka fa pelong ya me ka gongwe fa barwa ba me ba ne ba dira moletlo mme bo moradi ake ba le koo gongwe motlhamongwe ba ne ba leofa kwa sephiring ka fo pelong ya bone nna he ke tla thabela setlhabelo sa phiso se se tswang ko go bone mme ke ipobole diphoso tsa bone ao modimo fa motho a bloka seo modimo a rileng se dire o tlhomamisitse gore ke modimo o tshwanetse go araba tumelo e mmiletsa mo tiragalong ka nako tsotlhe fa o dirile se o itseng gore se siame fa o diragaditse ditaelo tsa gagwe fa o ipoletse mme o siamisitse mme o dirile ditshiamiso mme o di beile fa pelo ga modimo ga ke kgathale go ore o didimetse jang o sa le modimo o emetse go baya tumelo eo foo o dirile tiro tsa gago jaanong o rata go bona tumelo ya gago ka ditiro tsa gago o batla go bona gore o tla dira eng fa o tloditswe mme o rapeletswe modimo o emetse go bona gore o tla dumelang ka ga gone e seng go taboga fa letsatsing la tshipi le le latelang mme o tabogele ka letsatsi le le latelang le moalafi yo o latelang a ralalang motse o emetse go bona tsibogo ya gago mo tumelong ya gago e seng go boela morago letsatsi le le latelang mme o re ke ikutlwa bokoa thata ga ke dumele gore ke fodile ga wa nnono fela motlhomagang wa thapelo santla ga o jalo ga o jalo ga o ise o siame ga o ise ga o dumele gore ke modimo ga ke o kare mokaoleng Branham ga ke dumelane le wena dikgato tsa gago di supa seo leng sone lo tla ba itse ka maungo a bona fa motho a re ena ke mokeresete mme a santse a nwa bojalwa mme a kgoga mme a betšha mme a bolela metlae e e maswe le gore nthangwe ya baibele e siame mme nthangwe ga e a siama a ka re raye fankgadi mme a ganetsa nthangwe ya baibele e santse e le moleofi ga a ise a siame ga a ise fela fa o ipolela ka ponatshege gore modimo o ntse a tshwana le e le modimo mme botshelo jwa gago bo beilwe mo diatleng tsa gagwe go nna morwena nna ke letsopa wena o mmupi fa o kopang tseo lo di ratang tumelo ga e kake e tshikinyega e tla go ema gona e foo le fa ditirafalo di ka nna e ketediwa ka fala moja le ka fala molema fela tumelo eo ga e kake ya tshikinyega ka gonne o tlhomamisitse gore ke modimo mme fa le modimo o boloka ditsholofetseo tsa gagwe
make a promise and break it.
A ka se dire tsholofetse mme a e roba fa e le modimo o tshwanetse go boloka ditsholofetse tsa gagwe ao ke rata seo o tshwanetse go nna le yone Jobe o ne a dira ditlhabelo tsa gagwe o dirile dilo tsotlhe o ne a itse gore o siame mme ke fa go tla ditokololo tsa kereke tse dingwe tsa dikereke tsa ditlhopha dingwe tsa re Jobe go botoka o ibobole gore o moleofi gonne modimo ga a kitla a letlelela gore o otlhaiwe jaana fa nkabo o se moleofi fela jope a re ke dirile boipomolo jwabe ke beile sethabelo sa phiso fa pelo ga modimo mme ga ke moleofi o ne a itse fao a emeng gone ke fa tsotlhe di tswelela fela go tswelela le go tswelela le go tswelela thata fela ka foo di kgonafalang di le ka go digela jobe fa fatshe le go gorogisa jobe kwa lefelong foo a tlang go ganetsa modimo le go ganetsa setlhabelo seo sa phiso o neye motsotso oo o tsayang kgato e iphekisanang le sengwe seo o se dumelang go bontsha bokoo jwa gago go belaela modimo wa gago o kopa modimo selo sengwe mme o dikologe o ebelaele ke gore o mmelaedi e seng modumedi jobe o ne a itse gore o eme fa kae mme o ne a ema tsifa motheong oo ga se se kgakgamatso gore peronet o ne a re fa a ne a tlhokafala mo go ke resete lefika le le kwenneng ke eme tsi mebu e meng yotlhe ke motlhaba o o nwelelang mo godimo ga lefika leo le le kweneng la boipolelo jwa ga jobe le mosadi wa gagwe yo a rategang a ne a mo tlogela foo fa boitekanelo jwa gagwe bone buile mme disoo di le gotlhe fa mmeleng wa gagwe mme a ingwaya ebile a roga letsatsi la botsalo jwa gagwe a re a letsatsi le se phatsime a ngwedi e se tlhabe bosigo mosadi wa gagwe a re jobe o tlhomola pelo thata ke eng fa o sa roge modimo mme wa swa a re wena o bua jaaka basadi ba dielele o ne a tlhomamisitse gore go na le modimo mme o diragaditse ditaelo ao ke ikutlwa ke dumela o ne a itse gore o diragaditse ditaelo tsa modimo mme seo se ya e rarabolola modimo o ne a leka tumelo ya gagwe o tla leka ya gagwe o tla leka ya me
fela fa re dira ga ditse ditaelo tsa gago tabologang mongwe le mongwe wa lona mme lo kolobediwe ka leina la ga Jesu Kriste go bona boitshwarelo jwa dibe tsa lona mme lo tla amogela neo ya mowa o o boitshepo seo ke tsholofetso ya gagwe a mongwe wa lona o a lwala bitsa bagolo ba phuthego a ba tlotse ka leokwane ba ba rapelele thapelo ya tumelo o tla boloka molwetse mme modimo o tla ba tsosa seo se ya e rarabologa e pobolela neng diphoso mongwe go yo mongwe lo be lo rapelela neng lo diragaditse ditaelo tsa modimo ditshupo tse di tla latela ba ba dumelang ka leina la me ba tla kgarameletsa medimonentle ba tla bua ka leleme le lentšha fa ba tsholetsa dinoga kgotsa ba ka nwa se se bolayang ga senke se ba dira sepe fa ba baya balwetse diatla ba tla fola seo se ya e rarabolola tlhoma misa ka ga modimo tlhomama gore ka fa pelong ya gago gore o dumela gore seo ke lefoko la modimo Jobe o ne a le jalo mosadi wa gagwe o ile a re ke eng o sa mo hutse mme o swe goreng o a eketsega ka matsatsi otlhe ka foo satane a ratang go latlhela seo fa go lona goreng ga lo botoka bogolo go feta ka foo lo neng lo le ka teng fa lo ne lo tlodiwa ga lo botoka go feta ka foo lo neng le le gone fa bareri ba le bale ba lo rapelela bareri ba le ga ba siama sa ntlha ga go kgang ka moreri o le ke tumelo ya gago fa go modimo o o tshelang se se botlhokwa e seng se moreri a leng sone ke se modimo a leng sone moreri ga nka a dira tsholofetso modimo o dirile tsholofetso ga se thato ya moreri ke thato ya modimo le tumelo ya gago go dumela gore o ke modimo jaanong tlhomamisa ka ga modimo tlhomamisa gore ke modimo mme gore ke lefoko la modimo mo modimo o ka fa lefokong lwa gagwe mme Jobe o ne a re wena o bua jaaka mosadi wa seelele a re morwena o ne a neile mo morwena o bile o tsere a leina la morwena le tshegofatswe o ne a tlhomamisitse gore go na le modimo mme fa a sena a kgontsha seo fa molomong wa gagwe ditumo tsa maru tsa se simolola go rora mme dikgadima tsa se simolola go gadima modimo a tla fa tiragalong e tlhola e mmiletsa fa tiragalong o ne a nna a didimetse sebaka se se leele seo ke seo o se dirang bona setlhopha se sa ma-amerika a a tshwanetseng ke dihele baitemokanyi ba ba yang dikerekeng ga ke a galefa fela boleo bo galefisa mongwe le mongwe yo o siameng le modimo ga ke a galefela setšhaba ga ke a galefela batho fela ke galefetse diabolo yo o dirileng gore dilo tse di foufatse batho baruti ba ba foufetseng le bareri ba ba letlelela gore ba falole ka thuto ya tumelo e nnye e e dirilweng ke motho lo tshwanetse le tswale sešwa mme modimo o boloka lefoko la gagwe go mmona fa a ba didimatsa go botoka le tlhomame gore go na le modimo ba ba nang le setshwano sa bo modimo mme thata ya yone ba e latotse mosadi yo o humaganegileng yo mmotana yo o ne a itse gore ke modimo jaaka nkgwana ena e ne ya kwa tlase ditirafale di bifa ebile di bifa ka matsatsi otlhe fela modimo o ne a e letlelela e nne jalo o rata fela go dira jalo o rata go baya tumelo ya gago mo tekong go bona gore o tla itshola jang ka ntlha ya yone a go letlelela o tlodio mme o rapelelwe a bo a go dira gore o keketsege a re a kofa satane moleke ke a itse wa ntumela tse go fatsa modimo ka bosaeng kae jo moleke jano ke a itse o itseetse lefoko la me a o ne a ka rialo ka ga wena o ne a rialo ka ga Job o rile dira sengwe le sengwe se o batlang go se dira ka yena fela o se tseye botshelo jwa gagwe gonne ke a itse o a nthata o dirile setlhabelo sa phiso o dirile ditaelo o dirile se ke moletse gore a se dire mme o a se dumela jaanong mo bidikamise fa godimo ga malatlha fa o batla o ne a mo tseela dilo tsotlhe modimo o ne a di oketsa gabedi fa a di mo naya tsone gape go tlhomame o tla dira o baya tumelo ya rona mo tekong go bona fa re dumela tota gore ke modimo mosadi yo mmotlana yoo go sena pelaelo o ne a re ke rapetse ke a itse gore ke moditšhaba yo o sa tshwanelwang ga go gela Jesu o buile ka ga yena mo baibeleng o rile a gone go sena batlholagadi ba bantsi ka matsatsi a ga Elia fela o ne a romela go a le mongwe fela mme e ne e le moditšhaba ao o ne a re ke rapela gongwe fa a ne a bona senkgonyana seo sa bofele loso le ne le tsene fa kgoreng mme le gorogile fa mojakong lenatho le le lengwe gape setoki ka mongwe mme yena le morwae ba sule ke a mmona bosigo jotlhe a rapela dipefo tse mogote di foka mme lefatshe le tshubegile mme batho ba lela ebile ba goa mo mebileng o nne a dikologa ka fa gare ga ntlo a leba mosimanyana wa gagwe a leba diaparo tsa gagwe tsa go robala di ne di onetse tsotlhe le dinao tsa gagwe di bonala montle a leba diatla tsa gagwe sebele di tsutsubanye a kailela morago le pele fela a re ke a itse gore ke modimo ke dirile boipobelo jotlhe jwa me ke dirile tsotlhe tse a di laelang ke ilopela matshelo a rona ka ntlha ya kgalalelo ya gagwe modimo o ne a mmona ba ba setseng ba bone ba ne ba eta mme ba na le tantsi e kgologologong ba itira ba bantle ba na le dipontsho tsa segompieno tsa thelebišene kgotsa selo sengwe ba tswelela ka tsa lefatshe fela mosadi yo o ne a le esi le modimo makuku a fitlha o ne a re mosimanyana o lile bosigo jotlhe a batla go ja sengwe ke tla dira jang ka bopinyana jo bo lekanang mo seatleng lo a itse bopi joo e ne e le keresete mongwe le mongwe yo o leng moithuti wa baibele o a itse gore keresete e ne e le bopi jwa tshupe mo bopi joo jwa tshupelo bo ne bo tshwanetse go silwa ka lelwala le lo kgethegileng gape go fitlhela le sega setoki sengwe le sengwe sa lebele go tshwana ka gonne jesu kereste o ne a tshwana maabane le gompieno le ka bosakhutling mme modumedi mongwe le mongwe o dumela seo ebile o ikanya sone halleluja lo ka nna le bodumedi jwa lona jwa kgale jo bo tlwaelegileng bo tonya ka mokgwa o le batlang fa e le nna ke dumela gore ke resete o a tshwana mabane gompieno le ka bosakhutling ke ema ka tlhomamo fa lefatsheng le la baheteni ke santse ke dumela gore o tshwana mabane gompieno le ka bosakhutling malwala ao a disega nngwe le nngwe ya yone go tshwana fela ka gonne o a tshwana ke modimo yo o tshwanang le se a neng a le sone jale o jalo jaanong jaana mo mosong oo o tla nna le jalo a tshwana ke seo bopi bo neng bo se kae mme lookwane le kaya mowa jaaka re itse go ya ka ezekiele 4 le jalo jalo ke ka ntlha eo re tlotsang ka lookwano ke mowa ke eng jaaka moitshepo johane 4 rara o batla ba ba ntseng jalo go mo obamela ka mowa le ka boammaaruri jesu e ne e le boammaaruri e ne e le bopi jwa tshupelo mme lookwane le ne e le mowa mme mowa o tlhakantswe le boammaaruri di tshwanetse go tlisa sengwe di tlhakantshe di dira senkgwe ao tumelo ya gago e kae fa lefoko la modimo le reriwa mo botlhofong jwa lone ntshwa le le mo thateng ya lone gore jesu ke resete o a tshwana maabane gompieno le ka bosakhutling mme lefoko lo nna bopi lona le lookwane go ka lo tlhakantsha le jone e ka nna fela go tlala seatlanyana kgotsa go tlala lesonyana fela soo seo e leng sone ke boammaaruri jaanong e baakanyeleditswe eng e baakanyeleditswe sefapaano e baakanyeleditswe go intsha setlhabelo ke se o tshwanetseng go se dira fa lefoko le dirilwe mme lona le na le mowa le ditlhakantshitse ke go intsha setlhabelo go kganetsa botlhoko jotlhe go kganetsa bolwetse jotlhe go kganetsa dilo tsotlhe tse di leng kganetsanyong le lefoko la modimo mme o eme fa go sone ngaka e re se sele kgotsa se sengwe ga go dirile pharologanyo e nnye o tlhomama fa go yone gonne modimo o rile jalo bopi bo gorogile o na le lookwane o di tlhakantshe ga mmogo jaanong ke utlwa lentswe ke moragonyana fa mosong lentswe le a bua mme la re tswela kwa segotlong mme o sele dithupa tse pedi a lo lemogile lokwalo lore dithupa tse pedi sefapaano o na le bopi le lookwane fela o ile go bidiwa gore a tsaya kgato jaanong a dirafaditse ka tsone bontsi jo o nang le jone bontsi jwa bopi kgotsa jwa lookwane jaaka o di tlhoka fela lo tshwanetse go tsaya kgato go intsha setlabelo dithupa tse pedi bogologolo ga nkitla ba fitlhela tsela e botoka ya go gotsa molelo fa o tsaya thupa o e baya go fapaana le thupa e tshube fa bogareng o kgarameletse kwa pele le bokhutlo jwa tsone di le pedi mainti a go gotsa molelo wa bone ke o gotsetse gantsi bosigo jotlhe tsaya kota fela mme yona ka tsela e mme e nngwe ka tsela ela mme o nne o di kgarameletsa kwa gare ga molelo fa o ntse o tuka thupa ela e ne e le sefapaano dithupa tse pedi bebele e rile jang lentswe le rile ralala segotlo mme o sele dithupa tse pedi ka nako eo kwa godimo ga tlhaba ga nna le go duma ga lentswe la moprofelere e ya kwa motse mogolo ke laetse ijo bone botlhe ba obametse sengwe se tshwanetse go diragala bone botlhe ba obamela fa moreri a re ra lefoko mme motho yo a lo amogelang a le dumela mme a tseya kgato ka lone selo se sengwe se tshwanetse go diragala fa o le moleofo o tshwanetse go bolokesega fa o lwala o tshwanetse go fodisiwa ka gonne modimo o e tsholofeditse fa re tlhomamisitse ka ga modimo jaaka go tlhomame gore ke modimo o tshwanetse go boloka lefoko lwa gagwe nnete fa jang taelo ene ene e ya kwa motse mogolong go nne ke laetse mosadi wa motlholagane pono ya tagafa go mo profeta ke yo atla atsama ha itse gore o ya kae ga e dire phaloganyo o obamela fela ga a itse gore dithupa di tla bo dintse kae fela go na le dithupa tse pedi golo gongwe mo segogotlong a simolola o ya kwa segotong o a lebaleba ao go mogote jang go bokolela go go tswang kwa motsemogolo ba lelemedi ba bosigo ba e tla koo ba itlhaganetse ba le bapile ba nwa mefino ya bona le jalo jalo o leba kwa tlase mo mmileng ga a bone sepe o fitlhela thupa e le nngwe ntlha nngwe ya sefapaano go intsha setlhabelo o fitlhela ntlha nngwe thupa mme fa a ne a sela thupa e le ya bobedi ao ka foo go tshwanetseng ga bo gone golo mo go utlwisang botlhoko loso lo ntse fa mojakong ena le morwae ba ne ba tshwanetse go ja senkgwanyana sa mabele ba bo baswa e ne e le bojotlhe jwa seo mme motlha mongwe gone ka fa gare ga boitlhobogo gore re utlwa lentswe e rile a sela thupa ele ya bobedi mme a boela morago ga nna le lentswe go tswa kwa ntle ga kgoro le re ntseele metsinyana ka sego a retologa go leba le dithupa tse tse pedi mo seatleng sa gagwe le pupi le lookwane di thakantswe di baakantswe o rile o di baakantse o di thakantse ga mmogo seo ke eng lefoko le mmowa di tshwanetse go tlhakana ga mmogo nna fa sefapaanong sa go intsha setlabelo go ganetsa gotlhe mo go ganetsang le tseo o di kopileng go jalo ke di thakantse jaanong ke ile go sela dithupa tse mme lentswe le le la re ntlisetse metsinyana mo segong o a leba mme o bona monna a eme a itshikegile fa kgorong a na le marama masesane le ditedu le mafatla a mo lebile fa hekeng a ithatile ka seripa sa kgale sa lotlalo lwa nko go bonagala e kare ke monna mogolo yo o lebegang a le pelo bonolo a bo a re ke tla belana metsi a me le yena metsi a botshelo o rata go a naya mang le mang go bolela le mang le mang go ya gongwe le gongwe motsotso fela rra o boela morago dithupa di le ka fa seatleng sa gagwe mme lentswe la duma gape ga o tle go abelana metsi a gago fela fela ntlisetse sekomotwana sa senkgo mo seatleng sa gago senkgo sa botshelo metsi a botshelo a e ne e le tsa botshelo o ne a tlile go swa fela fa tseo di sena go nyelela ntlisetse metsi a gago o ntlisetse le senkgo sa gago re fitlhela eng fa ke thuto e feng e re ka e fitlhelang batlang pele puso ya Modimo le tshiame yotlhe ya one tsotlhe tse dingwe lo tla di okelediwa ntlisetse mentsinyana le sekomotana sa senkgwe a bo a retologa mo boitlhobogong jwa gagwe ke kgona go mo utlwa re rre sengwe se jaaka seo o farologanye le batho bao ke ba bonyeng le batho bao ke ba utlwang ba bua e kete o tlhomamisitse thata ka se o se buang fela ke na le bopi jo bo lekanyeng go tlala seatla fela le lookwane la go tlala leso fela ke di baakantse mme ke ya go di apaya ka dithupa tse peditse mme ke ya go dija nna le morwake mme reswe ke gotlhe mo re nang yo ke nang le gone se re se utlwang morago ga se se latelang fela ntlele senkgwenyana pele Modimo pele go sa kgathelesege gore mang le mang ba reng sengwe gape se reng tshupo nngwe gape ka foo go lebagang golo mo go utlwisang botlhoko sengwe seo e ka nnang sone tsaya Modimo pele lefoko la gagwe pele ngaka o rile ga nka ke ka itekanela fela lefoto la gagwe pele ke molefi thata ke lebelete ke yo o betšhang ke letago lefoko la Modimo pele le fa dibe tsa lone di gobitse di tla soufala jaaka kapoko le fa e le tse dikhubidi jaaka letsoko di tla nna tse tshweu jaaka boboa jwa nku sa ntlha Modimo e ya ntlisetse senkgwenyana pele tsotlhe tse o nang natso di ntlisetse fa go nna a o rata go ka di mo naya mo diatleng tsa gagwe botshelo jwa me sotlhe seo ke leng sone ke dinyaga di le 50 a o a rata William Branham go bo baya fa go nna a lo a rata lone bana ba bannye go baya botshelo jwa lona fa go nna a lo a rata a lo ka go dira batho ba ba lwalang a lo ka ikanya nna mpeyeng fa pele tlisa sekomotwana sa senkgo mo seatleng sa gago mme o ntlele metsinyana a molemo go ne go le sengwe se mmolela gore monna yo o itse se a buang ka sone Modimo o itse dinku tsa gagwe dinku tsa me di itse lentswe la me di a itse fa e le gore ke lekwa le kgotsa nnyaa fa e le gore go siame kgotsa nnyaa o retologa ka kobamelo ke seo o tshwanetseng go se dira, mme fa a retologa go obamela se moporofeta a rileng a se dire, fa o kgatlha tumo ya maru go tswa legodimong eo motho mongwe le mongwe a lebang go e utlwelela, gonne go tswile tumo ya maru go tswa kwa lentsweng la moporofeta eo moleofo mongwe le mongwe le molwetse mongwe le mongwe a tlhoafalelang go e utlwa. Morena o bua jaana a re ka foo re tlhoafalelang go le butlwa, ka foo batho ba neng ba nna fa tseleng e fa kgoreng ya lelapa la me ya koloi ba re tla ya fa mojakong, morwadi aka o jang, leswa la me le jang, ao a nyemile thata, bua lefoko fela. O ka le bua jang pele le nna mo molomong wa gago? O tla bo o le bua ka bo wena fela, batho ba falela go utlwa yone. Morena o bua jaana a re keo e tla go tlola terata ka gonne o ne a obamela, mme boitlhobogo jwa thubega. Morena o bua jaana a re nkgwana ga e kitla e nna loleya kgotsa modutwana o omelela go fitlhela letsatsi leo morena modimo a romelang pula mo lefatsheng, ao go motso tota. O ne a dira senkgwe a se naya moporofeta, a boela morago a direla morwae le yena, mme ba ja le go nwa di le dintsi gone mo lefatsheng. E ne e tswa kae? E gorogile jang foo? Ka borwanyane mpolelele gore bope joo bo ne bo tswa kae? Lookwane le ne le tswa kae? Le tsene jang mo bodutwaneng ole? O lo tshetse go fitlhela le omelela moso mongwe le mongwe. O ne a kgaritlela nkgwana ya bopi mo moso mongwe le mongwe, mme e ne e omeletse fela, a boela go tsaya tse dingwe. Di ne le di foo, di ne di tswa kae? A mogela modimo mo lefokong la gagwe, thoma mmisa ka ga modimo ke mmopi. O ka tswa o latlhegetswe ke boitekanelo jwa gago, o ka tswa o latlhegetswe ke botsalano jwa gago, mo amogele mo lefokong la gagwe. Tlhomamisa gore ke modimo. Dinako tsa boitobogo tse di lebegang jaanong ga di kaketsa lebega, di na le boitobogo jo bokalo fa o ka amogela lefoko la gago fela, mme wa tlhomamisa gore ke modimo. Kwa Germany tsatsi lengwe ke bone setshwantsho, mme se sale se nna mo go nna. Motaki wa mo-Germany o ne a takile sone setshwantsho se se bidiwang Naga ya Leru. Mme fa o se bona o le kgakala ke phifalo e maswe-maswe e o kileng wa e bona, maru fela a le mmogo jaaka phate fa o a lebile o le kgakala. Fela fa o se atumela tota se a fetoga ke diphuka tsa baengele ba fofa ba opelela morena di halleluja. Ka fao ke seo phifalo e leng sone motlhamongwe, fa o e leba o le kgakala e lebega e fifetse e ntshofetse, fela amogela modimo fa lefokong la gago, mme o tlhomame gore ke modimo, mme o se atumele, o tla fitlhela gore ke diphuka tsa baengele fela di fofa ga mmogo. O ne a tshwana ka mokgwa mongwe le ka foo Aborahama a neng a le ka gone. O ne a bidiwa go neelana ka gotlhe mo a neng a na le gone go go baya fa a le tareng ya setlhabelo, gongwe o bidiwa jalo mosong ono. Tlogela ditsela tsa gago, tlogela go se dumele ga gago, tlogela gotlhe mo o nang le gone, mme o tseye lookwane le lefoko o di tlhakanye, mme o di baye mo aletareng ya go intsha setlhabelo. O tla fitlhela gore di tla biletsa modimo mo tiragalong jaaka go tlhomame gore ke eme mo felong le latherelo akanya ka gone fa re ntse re rapela.
Have you a need greater than you're physically able to obtain?
A o na le letlhoko gompieno? A o na le letlhoko segolo go feta jaaka o ka kgona ka sebele? A madi a fedile gore o palelwa ke go patela rente? A bana ba batla ditlhako tse ntšhwa, mme ga o na madi a go di reka? A nkgwana e kgaritlegile kwa ntlong ya gago le modutwana o ametse go emelela? O palelwa ke go reka dijo tsa leruo la gago, mme o foo a go sengwe se se phoso? Gakologela, o dirile tsholofetso. A o lwala mme ngaka ya re o batla karo? Ga ona madi a go e dira, o na le letlhoko? A o molefi? A letlhoko la gago le legolo o ntse o itse gore fa modimo a ka go bitsa gompieno o tlo o timelela? A o yo a kgelogile mo tumelong a siela kgakala le modimo, mme o a itse gore o wa kereke e e rileng fela, o a itse gore ga o a siama? Sone segakolodi sa gago se a go bolela ka fa le go fokong gore ga o a siama, mme o na le letlhoko? Se letelele mafoko a wele fa mitlweng kgotsa fa majweng, dipelo tsa majwe a a ke a wele mo mmung o molemo o o nonneng. Fa o lwala mme wena ngaka e re o ka seka wa itekanela mme o solofetsa Modimo gore o tla mo direla matsatsi otlhe a botshelo jwa gago mme o tlhomame gore ke Modimo e tla o diragatse ditaelo tsa gagwe. Fa o na le letlhoko, a sa ntlha o ka tsaya kgato le fa e le fela go tsholetsa seatla sa gago kwa godimo gore o tlhoka sengwe, Modimo a go se gofatse. A re rapeleng.
O Lord,
o ho Morena, jaaka go tlhomame gore ke mo felong mo ga therolo mo mosong o, ke a itse gore o ka seka ga nna le se le sengwe sa diatla tse di tsholeditsweng tseo wena o sa itse, gonne wena o Modimo o rile a botswere ba le mmala ga ba rekwe ka madinyana a le mabedi. Lona lo ka rekwa ka bokae go feta tswere? O bone ga kana kang go feta foo diatla tsa dibopiwa tse di ka nnang le go swa tse e leng gore morago Jesu o di swetse? O bone diatla tsa bone ga kae go feta ka foo o ka bonang botswere ka gone fa o ka wa mo mosong o? Ke itlhoma gore botswere ba le lesome le bobedi ba ka se rekiwe ka pene mosong o, gonne ga go yo a ba batlang. Go tla nna le bothata jwa go ba boloka, fela wena o itse nngwe le nngwe ya tsone. O itse lefofa lengwe le lengwe le di leng fa mmeleng wa tsone. O itse meriri yotlhe e e leng mo tlhogeng tsa rona. Ao Morena, a raba thapelo, a ba tlhomamise mo mosong o gore o Modimo mme ke mowa wa gago. A ke go tlhoka mowa le go raela ga tsa sedumedi se sa letsatsi la segompieno go wele kgakala le bone fa ba re ao ke wa kereke e rileng, Modimo a ke seo se nyelele go tswa mo tlhaloganyong tsa bone jaanong jaana. Mo motsotsong o le mongwe o, a ke ba okomele botshelo jo bo sa kutleng mme jalo ba tla go bosenka le go nna le tlala ya jone go itse se Modimo o leng sone mme ba tlhomamisitse gore o gone o boloka lefoko la gagwe. Go molefe a ke ba tlhabologe ka bonako, ba ipaakanyetse go kolobediwa ka leina la Jesu Keresete, mme o tsholofeditse gore o tla ba naya mowa o boitshepo. O rile jalo Morena, o boloka ditsholofetso tsa gago. Go na le yo kgologileng yo a tlhomamisitseng gore o Modimo, fela ba timetse, a ba ke batle gompieno, gonne wena o rile le fa maleo a lona a hobitse a tla soufala jaaka ka poko. Fa a le mahibidi jo bo letlhololo, a tla nna jaaka bobowa jwa nku. Mme fa go na le bao ba lwalang, a ke ba lemoge gore o Modimo o boloka lefoko la gago, o tshwanetse go boloka lefoko la gago jaaka ba ipaya le lokwane la bona mowa o leng ka fa teng ga bone o ipobolang gore ba dumela. Mme foo gape le lefoko senkgo sa botshelo se se tswileng Keresete se siletse bone ka kwa kgolaganong e kgolo le mo kgolaganong e ntšhwa go supetsa gore o a tshwana maabane gompieno le ka bosakotleng. A ke ba tlhakanye lefoko leo le lookwane mowa o ba nang le one mme ba eme ka dinao tsa bone kwa alitareng ba re se ke sotlhe se ke nang le sone Morena ke a se tlisa. Ao ka foo o tlang go ntsifatsa, ka foo go tlang go biletsa Modimo wa dilo kwa tiragalong, ka foo go tlang go dira gore Jehova a tlhatloge ka pelo e go gomogang gore ke na le ngwana yo o tlang go nkobamela. Ke ne ka mmaya fa tekong mme o supetsa gore o a nthata mme o a ntumela, o tlhomamisitse gore ke gone. Ka gonne gatwe yo o atumela Modimo o tshwanetse go dumela gore o gone, mme ke moduele wa ba mmatlang ka tlhoafalo e letlelele mo ureng e jaaka re e neela wena. Mme jaanong re sa obamisitse ditlhogo tsa rona, mme bao ba tlhokang sepe fela a lo kaema ka dinao tsa rona ba ba batlang go baya jaanong. Fa o sa tlhomamisa gore ke Modimo, fa o tlhomamisitse gore ke Modimo, tlile go boloka tsholofetso ya gagwe, polokesego, phodiso, sengwe kgotsa sengwe se e leng sone. Fa o tlhomamisitse gore ke Modimo, ema ka dinao tsa gago.
If you got someone else you want to pray for.
Fa o na le motho mongwe yo o batlang go mo rapelela, ema ka dinao tsa gago. Fa o tlhomamisitse gore ke Modimo, dira kopo ya gago e itsagale mo dikopanong tsa baitshepi. O a e dira fa o ema ka. Ke tlhomamisitse gore ke Modimo, ke dumela gore o boloka lefoko la gagwe, mme ke tlhomamisitse gore kopo ya me ke tla e baya ka fa tlase ga madi jaanong jaana. Fa o dira jalo, baya boleo bongwe le bongwe, boleo bongwe le bongwe ke go se dumele. O ka nna tokololo ya kereke, fela ke raya boleo go se dumele ga gago.
You're laying
o go baya fa fatshe jaaka sethabelo o tlile go bo dira sethabelo o tla fa sefapano o tlile go dira sethabelo jaanong go se dumele gotlhe ga gago mme o di mo neele tsone mme o itse gore o kgone mme o tlhomamisitse gore o tlile go araba fa o le wa seo tsholletsa seatla sa gago nnang ka tsela eo morena wena o modimo fano ke lookwane la bone le mabele a bone ditlhakanye ba di tlisa fa sefapanong fo molelo wa modimo o tlang go tla ka fa dipelong tsa bone fa e le gore ba raya seo tota mme o je setlhabelo seo o tla go tla fa tiragalong o tlatlotse metsi o tswa kwa legodimong ka koloi ya molelo o tla tshikinya legodimo le lefatshe lotlhe go ba duela jaaka ba eme diatla tsa bone di le mo moweng ba supa gore ba adumela mme ba ipeile le dikopo tsotlhe tse ba nang le tsone gone fa a letareng ya gago ao modimo wa legodimo le lefatshe moatlhodi wa magodimo le lefatshe a maruri moatlhodi wa legodimo le lefatshe o tlile go neelana ka tsiamo a maruri o tlile go boloka lefoko la gagwe wena yo o itseng dipelo tsa banna dipelo tsa basadi dipelo tsa batho ba morena modimo ke tsholetsa diatla tsa me gonne ke a itse gore ke na le phetogo ya tirelo boruti jaanong mme ke a dumela gore o kgone ke go bone o eme fale mo pinagareng ya molelo ke go bone o senka dipiri tsa dipelo tsa batho ga waka wa palelwa le gangwe o e tsholofeditse fa o e dira fale ka kwa ga mmila fano pele fa o ne o simolola tiro ya go dira dilo tse mme o ntsheleditse go dikologa lefatshe le go dikologa le go dikologa ke tlhomamisitse gore o modimo ke tlhomamisitse ka seo ke inela le batho bano le setlhabelo sa tsotlhe tseo tse ke nang le tsone morena go wena ntlheng ya tirelo ke simolola gape morena go dikologa lefatshe nthuse ao modimo fa nkile ka se go dumele fa nakong epe fela e ntshwarele maleo a me e ntshwarele go se dumele ga me ke a itse gore wena o kgone mme o moduele wa ba ba go senkang fela jalo ke ipobola maleo a batho ba me mosong o makoa a bone le go belaela ga bone jaaka ba emeletse mediatla tsa bone di le kwa moyeng ke ipobola maleo a bona morena le otlhe makoa a rona romela mowa o o boitshepo fa godimo ga rona le setlanyo sa tetlelelo ya gago gore wena o modimo mme o fano jaanong gore amogela le go tshwara mo diatleng tsa gago le gore rekolelela dilo tsotlhe tse di re latlhegetseng fa e le boitekanelo jwa rona a ke bo re buselediwe ga lekgolo fa e le mowa wa rona wa botho a ke o boele fa go rona jaaka selwana se se tlogileng se phatsi o tletse ka mowa o o boitshepo go isiwa ka go modimo fa e le go dumologa ga tumelo a e boela fa go rona gape morwena le tumelo ka go tshikinya dithaba e letlelele morwena re dumela gore o a tsamaya mowa o o boitshepo o tlatsa gotlhe mo kagong e mo godimo ga batho ba le ka fa dipelong tsa bone o ba tshikinya go amogela modimo o o tshelang se re se dira ka leina la ga Jesu Kriste.
Tumelo yam ililandela go wena wena kwa ya go le go ota mo pulusi o bo modimo ja nun kut fa ki rapela pi mulama le otle a hame si ke wa ba wanti tlelela ki timele ki tloge thakure la gago
a lo raya jalo tota a lo a amogela tsholetsang seatla sa lona a lo re ke a e amogela jaanong ke a dumela
Ah, se kwase se tsa botshelo
ke
kentse ke gata me mahutsana a ke ka khunti kuluga wena na musubatsela wa me na le fifi go fetoga le sedi pi mulabu hutsa na ba poifo se ke wa mawanti tlelelki dimele go tloga tla kure la gago
are o beng ditlhogo tsa rona morago ga molaetsa o tlhoafetseng o thata o pelokgale mme o rerilwe ka tsela e makgwakgwa fela e le boammaaruri mme fa o dumela ka boikobo seo o se kopileng gore o a se amogela o seke wa ba wa letlelela sepe sa o kgarameletsa kwa thoko ga tsela e tlhamaletseng eo ema fela foo go sa kgathalesege gore ke tla rera bokanakang gore ke tla dira eng kgotsa gore mang a ka tla dira eng ga e kake ya kgona go dira ga tsega go fitlhela o e amogela jaaka selo se e leng sa gago ka sebele fa o dumela seo ka pelo ya gago yotlhe tsotlhe tseo o di eleditseng fa o ipobotse maleo a gago modimo o go itshwaretse o seke wa ba wa tlhola o e belaela gape fa o le yo o kgelogileng o amogetse gape mosong ona fa lo tlhoka mowa o boitshepo fonkolobediwang ka leina la ga Jesu Kriste gore le bone boitshwarelo ba bolwe jwa rona seo ke lefoko la Modimo ga a kitla a lo fetolela kereke epe setlhopha sepe kgotsa motho ope go tshwanetse go nne jalo re tshwanetse go diragatsa ditaelo tsa gagwe e seng ditaelo tsa kereke ditaelo tsa gagwe seo ke se re tshwanetseng go se dira o rile thapelo ya tumelo e tla boloka molwetse fa o lwala ke go rapeletse thapelo ya tumelo o e rapetse ka fa pelong ya gago mme e dumele e amogele ema o rile tsi fa go yona go tla tshwanela go nne jalo ga go se ka e tsayang go sa kgathalesege gore e lebega e le phifalo jang o re sentle go lebega e kete ke santse ke lwala seo ga se ke diphuka tsa baenkgele fela dikopane ke gotlhe ke Modimo ka sebopego sa tshegofatso e lebega e le mo go utlwisang botlhoko mo go wena a tumelang kgannye fa go yona mmelo e lebe gape lobone fa e le gore ga se Modimo o a emeng foo a boloka lefoko la gagwe jaanong fa re ntse re obamisitse ditlhogo tsa rona ke tlile go neela tirelo mo go mokaolong ya Neville moruti wa rona